Life is life, and every man live it in his own way. But the best way to live life is to live with the truth in your heart. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone.
Yeah.
Ewa feje na kulire tololo wabanga yo musaje yali nanga sente nkumu. Si papa yali wakabi mtololo ngalwala wika kotu mulindira kukubo. Na ye eche unyisa kuseteze yali yali nanga fete tumanyi waweziva. Banolusi ya bakulu weba chala ya bakwata kumikono na baleta kumuketo. Eranzo kuwa mubuto na ya gala nyobwe kula mbenga gayo yo. Erolumu nalimusalako umwebuse konto chikolo tia ankalo. Nezijukira mama beyangamba sente zolifu na zireme. Kutulukunyi sanga balala moberanga mwesimbwe bichamu bigane bitufu. Yobo some sanga balala. I know that the truth will be a lonely road. Oyimirira nolwaniranga mazima kuliru oyimirira kumazima oyimirira bwomu. Never ever expect anybody to defend you. Bagala nyo kugenda mukulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugaga walanga na yete bagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mukulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugaga walanga na yete bagala kutuyana. Erinda twagala nebyo bugaga twagala naye teri kisobola kugula mwoyo. Bichamu bikolwa fena tubiraba nayo kubyogera kubera nga kumira mwoyo. Mama yangamba nti mpeso nyiwe nebyenjagala okukyusa nze mbyekyusize. Okuba kubonga nebakyali kambe bongere nebekuba kusomesa abaana kambe someseze ai ekinuma Uganda ebonga n'abawalabu. Abatulukunya abaana nga watali mateeka. Singa twali twazimba emiri bwe Uganda tetwalivuna mindembeera z'abakwira. Wabula olibulirwa kufula bega ajja ne makago nakukolera mateeka. Baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo okugaga walanga naye tebaagala kutuuyana. Baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Bagala nyo kugaga walanga na yete bagala kutuyana. Kati zemba wagulunga mbagamba tebyensye bisinga byagunda. Woba nechokiririza mochi imiriranga kobo munga bolikwe. Kuba watankulanga entalonga wesize gavumenti yomba nkusasite. Beba muwa bakujubisa tene bakulabisa katino sano begendereze. Kata mazima kamutima gwompozi no mwana wo. Era ne mama yangambye abirira famire yomushala no mwana wo. Manyiti banja bakuwagira. If you stand for the truth you better be ready to stand alone. If you stand for the truth you better be ready to stand alone.
Yeah, it's JK.
Bagala nyo kugenda mukulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugaga walanga na yete bagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mukulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugaga walanga na yete bagala kutuyana.